ShankySupplier.com.
I will see Blanche again. We mama will see again. We Pacadoni again.
DJ don't touch.
Pacatiri again.
Makoni, Makoni.
We jamani na reo pampe na chabata kuna party. Na reo pampe wanangwataka tu party. Na reo pampe na temeke kuna party. Na reo pampe wanangwataka tu party. Na reo pampe mpaka busa kuna party. Na reo pampe wanangwataka tu party. We pia pia no watu wacheze kizuru. Wacheze kizuru. Wacheze kizuru. We doni pia pia no watu wacheze kizuru. Waluke kizuru. Wacheze kizuru. Manangu pia pia no watu wacheze kizuru. Wacheze kizuru. Waluke kizuru. Chilili pia pia no watu waluke kizuru. Wacheze kizuru. Waluke kizuru. We jamani wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Watoto wa ifumbiri wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Mademu wa ifumbiri wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Watoto wa ifumbiri wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Mademu wa ifumbiri anapenda kucheza chula. Bona kawaida. Wekufnu adela. Bona kawaida kucheza mbele ya masela. Bona kawaida. Wekukaria chupa. Bona kawaida. Kuvuta chalusha. Bona kawaida. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Watoto wa ifumbiri wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Wana uchizi yao. Mademu wa ifumbiri. Na leo pambe misokoto kuna party. Na leo pambe wanangwataka tu party. Na leo pambe taifabofu kuna party. Na leo pambe wanangwataka tu party. Na leo pambe watu wa Mungu wana party. Na leo pambe wanangwataka tu party. Na leo pambe na mizozo kuna party. Na leo pambe wanangwataka tu party. We piga piano watu wacheze kizuru. Wacheze kizuru. Waluke kizuru. We doni piga piano watu wacheze kizuru. Waluke kizuru. Wacheze kizuru. Doni zima. Juno nimeshanga mguni una kikuku. Najita malaya hauna hata kitu. Zima tena. Juno nimeshanga mguni una kikuku. Najita malaya hauna hata kitu. Aya 20 we malaya mi malaya tuoneshane umalaya. We mwana kuduni we malaya mi malaya tuoneshane umalaya. We adija we malaya mi malaya tuoneshane umalaya. We sakina we malaya mi malaya tuoneshane umalaya. Tuoneshuma we dadoma we katuma. Tuoneshuma tuoneshuma we dadoma we katuma. Wekenjuma, wazee wa Viombas, wazee wa Kulamba, watoto wa Misokoto, twende hapo deko manager mshens, msilabane, twende hapo, misunjo ya baba, twende hapo duzo baba nasas na mbiyoji, watoto wa Temeke, watoto wa taifa bofu chama, twende hapo kesmajo, misabosheni. Twende hapo msingi fio babake na minatia kwa ishima. Mawida sas na mbire. Bambo bambos kwa ishima. Watoto mizozo cha malodi kwa ima. Twende hapo manangu tido. Watoto wanili life. Twende hapo shado madola dola. Chidi mane mane pesa. Chabo seka. Twende hapo. Twende hapo fasakari bochia kwa ishima. Twende hapo fufu baba kija. Yoja baina tano mjeuli. Twende hapo sumamshen.